In my mind like gladiator. I wish a man is on a gladiator. I could let terminator. Gladiator could let terminator.
She was a baby when Quagala Paca said, yeah, come on, Paji. There's a basin of a fan of a single and Yosaka. I will come to wake up, Paji.
Son of California. Whoever for you, one of Yantamanzi. The workers are so near. The one game at the goal, Nazi.
Yepebeniza kwenonya, huu mukwano kwenota. Lotaze nenyiga, lotaze nensansa.
Mwelo goze yangu wa, ne mwoya gana zono zefuga. Nse mama kastasi mabwati, ne mundo kavale techupandi uo.
Nyagala kubeda uli, kupilo yeo ngandabo uli. Nyagala kusula uli, kupilo yeo ngandabo uli.
Sembere no,
oya gala wokwa.
Kwata kenu,
oya gala wokwa.
Kwata kwata,
oya gala wokwa.
Kwata kwata,
oya
gala wokwa. Kuta bajeti. Sabacho ya gala naguchi. Zikiriza wanku batageti. Heyo fumu mchifugo wachiti. Wakulina kumatoba maji. Hezike kulanzi semu bajeti.
Ya gala wakuzala bila kupima. Hawa kufuka na teka vanyika.
Ujiva tivanga musuna kapsa. Gubyo nye nyavye vintakasa.
Na wakazi kuhwe ugeve thirini. Entunule umesu muvisi. Wenja gala nkoba nechibuli. Hapa kukua namba kuhye politi.
Don't ya bambi, don't ya bambi. Sembele
no, ya ya ya. Sembele no,
ya gana kukua.
Ya uwe no,
ya gana kukua.
Sembele no,
Kala pake nsije koma ambaji.
Hezo benzi nga wapala wazikula nyoza. Kala voka mkuweka badi.
Kusana California. Kuwefufu ya wano ya ntamanze. La waka susu nyavula. Wange matakoli nazi wa.
Kula lisi evi ntubio nalia. Eche kuna jemi sana nechencha. Enyumba nina pili kuononda. Mnyonyo nebuzika yotwala.
Welo boze yangu wa. Nse mama kastasi mabwati ni mundo kavale techupandi uo.
Sembele
no ya gana kukwa.
Yangu we
no ya gana kukwa.
Sembele
no
kabi kukwateko.
Sembele no
ya gana kukwa.
Kwata kenu
ya gana kukwa.
Kwata kwata.